been a few rock and I'm loved.
K-double-7, oh.
Hey, I'm Bram on the beats.
Unza kumingi ni wa mapenzi. Kumiacha peke yangu misiwezi. Izaidi ya kupagawa ya michisi. So mbo tabia sura unanga.
Purchase your tracks today.
Purchase
your
tracks today. Ninawe tukundoa mapema wana nishapagawa mazima.
Purchase your tracks today.
Nishe mapenzi kwa viti natu. Itakupenda mshokia mati. Nishe mapenzi kwa viti natu.
Purchase your tracks today.
Itakupenda mshokia mati. Baby,
on the bed.